ebaddewo tutandise n'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda Gen. Yoweri Kaguta Museveni alagide minisita akola ku nsonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda ne ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka okukola ku nsonga y'okuliyirira abantu abafiirwa ebyabwe mu lutalo olwa Alice Lakwena mu bwangu ddala ensonga eno esobole okuva mu ddiiro kubanga eruddewo abantu bano baali badde baliyirirwa dda okuva mu disitulikiti okuli Luuka President Jabada kubye olukungaana olunaku olwaleero waliwo Mayuge, Iganga, Kaliro, atene na Mutumba bano bafiirwa ebintu byabwe ate n'obulamu mu lutalo lwa Ssaabayeekera Alice Lakwena owa Holy Spirit Movement luno lwatwala akaseera okuviira ddala mwaka gwa 1986 gavumenti ya NRM bwe yakwata obuyinza kati ssentebe w'ekibiina kya NRM we Luuka Kisa Steven yasoose okwanjula pulezidenti ensonga eno n'avuga nti bannange abantu bakyabanja kumpi kati emyaka 40
kati nga bawulira abalala babaliyirira
abalala baweebwa ssente kweri tetweta gakola ku nsonga eno neeva mu ddiiro pulezidenti w'asinzidde n'agamba Mire Babalanda oliwa n'ekiryowa Kiwanuka mukole ekyo n'ekisoboka abantu bano basasulwe.
Now regarding the Lakwena victims, I want to direct the Minister of the Presidency and to work with the Attorney General to solve this problem of Lakwena victims.
President Yoweri Kaguta Museveni ayogedde ku kitundu kye Luuka nti kino bakijjemu mu biseera by'entalo. Kwegamba baagendayo mu biseera by'entalo.
Ensi wo Pulezidenti n'ebusoga eyo. Yalwanirayo nnyo wamuyamba nnyo.
Wamuyamba nnyo wuyo yali akukusizaayo emmundu naye ate kati kirimu emirembe era kikulaakulana tekizze mabega.
Because I've been coming to Busoga for a long time, doing work here, fighting here, but also working here. In 1972, I remember bringing guns from Tanzania through Kenya up to, I was taking the guns to Kampala, but I had to stop at Iganga to wait for the night to take the guns into Kampala. I had 12 machine guns and I came with them in the train until the railway station at Iganga. And I got them out because I didn't want to enter Kampala in the morning. At that time, Iganga was a very small trading center. There was a new lodge at the end of that small trading town called Iganga. So I put my gun there, showered, had breakfast, locked the room because I didn't want to stay in the room the whole day to be suspicious. Why? What is he doing in the room? That's when I realized Rusoga is close to Nyankole.
Okay. Gizifanaganamu.
Mulimu ebifanaganamu uko.
Kati mbuza nti nasibye ntya mulunya amuru soga nange kubuza mulunya akole.
Kode.
Wasibota.
Ebimbya ukana ye.
Okay. Naye President Yoweri Kaguta Museveni ategezezza nti government egenda kukola ekisoboka okulanga buli mwana w'eggwanga lina asoma era n'ategeeza nti mwe abakulu b'amasomero ga gavumenti temuteekeddwa kutaataaganya nteekateeka za gavumenti naddala nga mujjako abayizi ki ensimbi buli mwana asomera mu ssomero lya gavumenti ateekeddwa kusomera bwereere abo abazadde abawulira nti baagala okusasula ssente abaana baabwe babatwale mu masomero ag'obwannannyini.
There are a lot of private schools. The rich people can take their children to the private schools so that the government deals with the children of the poor and we all move together. Abagega move forward. Nabavu nabo abana basoma. You hear children saying that, oh, my parents died. So if the parents died, did all the Ugandans die? Itwabaliwo tulabirira abana baba abafa. Itwabaliwo tugenda kweretera ekisirani okulaba nti abaana bamulekwa tewali abafaaku fe tuli kubye feka kubanga mu Bayibuli Yesu yanyigira abantu yagamba nti when I was thirsty you didn't give me water. Then they said, but when did we deny you water? He said, when you denied that one who was thirsty water, you denied me. So now when you didn't care about the orphan, you don't care about God. So God will not be happy with us. Atenze sangala genda mugeena
ndajega nyitajagala
Mchala wa mkulembeze we gwanga ye minister avunaizwa kunsonga za bie njigiriza nebie mizanyo mu gwanga lya Uganda asinzi deno na atendeleza NRM okumanga kati buli muluka buli mwesomeo lya government okwa ukanako newe bajira mu buyinza nga district number ekiruhula erine somero lya primary limulyoka naye kati buli ebitundu ebisinga birine somero.
And so when I know the policy of the NRM government today that not a district but every parish must have a primary school, must have a secondary school, and I looked at the statistics that the chairman was talking about, Luka alone has 89 government primary schools. When you compare with what I've said about my constituency in Ntungamo, when I first went there for a visit, and what we see in Uganda today, not that every primary now, I mean every parish has a primary school, but that's the policy, and almost every parish now has a primary school in this country.